Atate watu wakumwamba, jina lanu liret sedwe, afumu wano udze, kafuna kwana kuche tidwe, monga kumwamba chomwecho pansipano, muti patse ife lero, kakudya kathu kalero, andipo muti kalulu lukire mangawa athu, monga ifenso takululu lukira amangawa anthu, andipo Musa ti tengere kokati esa, koma, mutipulumutse kwa waipayo.